Wascha! Es sei denn, ich bin dumm, aber zu gehen. Aber was ist der Job? Okay, dann bitte mal. Kanyesi. Wow, wow, wow! Bamba! Nanda, Bob!
Skalibur!
Aschonakbo!
So,
so, so! Bambi Mike, wenn du zu tun mengani. Was denn sie ging allo? Uvunyobani. Bambi Mike, wenn du zu tun mengani. Ist sie das auseinander, Baba, Fuga, Baba, Panze. Bambi Mike, wenn du zu tun mengani. Was denn sie ging allo? Uvunyobani. Bambi Mike, wenn du zu tun mengani. Ist sie das auseinander, Baba, Fuga, Baba, Panze.
Ich hatte Look Rap in 2014. Gabulala, ma Rapper, Plasen, Bafaga, Nestin. Babu, Gaba, Filmen, Balele, Boxin. Mina sorang siyoni kodini sin
Mishlezen hayi nthandi hlahle ngakho ngizonibiza ngempene. Hip hop gathi phezwa amachina segcwele amafacets. Qhamuka underground okwemvukuzwane serial killer yendiyake plus nginquma ngimfele.
Eseba yakodola siyababonya nemaki sayigoba kufikela amasosha. Plaza nona sidlala siyaqophoza igazi lisokopoza. Ngensabula kuyophela ukukhononda nina niwile bu.
Ey, nenziswa kwamampondo kumele ngithethe ukuze ngive nilalele iy'ngoma zesiqala nina ukuze nibhale sidubula ngo-16 amadolo ukuze nikhothame ngidicide ukwenza i-competition yokudla ukuze nibhayithe. Bambi Mike, veza ukuthi udume ngani. Wasenza inkinga lo, uvunye obani. Bambi Mike, veza ukuthi udume ngani. Isiqu sasenanda baba kuvuka baphansi. Bambi Mike, veza ukuthi udume ngani. Wasenza inkinga lo, uvunye obani. Bambi Mike, veza ukuthi udume ngani. Isiqu sasenanda baba kuvuka baphansi.
Nama ngazi ukuthi badume phi. Labo 17 ungangiboni ngishuthe nemali mase ungibuza ukuthi sidakwa nini. Cause honestly, namabhimbi nabantu abaningi bona sok makhipha ushozi ngizophatha uovini. Ngatha nazi rapper kusiyone yeyimpatha. Siphika amabhithi enansembi mani rapper nasihlambalaza. Ngisanda kulahla ifoni ipatha ebhithini ngiyabhaza. Kakuphumelele uma uphatha isikhali noma ungagwazi.
Yey, ngisidaka some rap. I know every bar dume ngokudelela plus. Angimazi nje onke mdala. Mina ngiphatha iplango tavern ngoba kugcwele amasaha. Khoma nge-fan base kodwa nibona ikushoda ipicture. Basoba sibali lana sibali imali ungalimali. Into ework asibhali njengo-messenger thina sibukhali. Shiya umlomo thina abazali bengayivali. Khonza ihlahla kakhulu kuyasho nikhule nibuka uthazana. Bambi Mike, veza ukuthi udume ngani. Wasenza inkinga lo, uvunye obani. Bambi Mike, veza ukuthi udume ngani. Isiqu sasenanda baba kuvuka baphansi. Bambi Mike, veza ukuthi udume ngani. Wasenza inkinga lo, uvunye obani. Bambi Mike, veza ukuthi udume ngani. Isiqu sasenanda baba kuvuka baphansi.